Lord, I don't know. Make them sing for the baby. Oh.
Mama ukiona muogo unaumenya hata na mdomo. Mama lo uno ni Kongo. Nasema kwani wewe noma. Sikuwachi serious for your love now as I die if you don't know. Sina wasi huyu dada kanipatia.
Love, mommy's up in love.